engeri emirembe gye giggwaawo tulinga abavudde ku mulamwa nga tetumanyi gye tugenda
olugendo olukaluge
entalo ennyombo okulwana bibunyensi yetukole ki kyandiba nga kyekiseera
ekyenkomerero ekyogerwako otudde eri yesu yanatuwanguza entalo zino ze tulimu kuba buli mbeera yasuubiza nti alituwa obuyambi
awali okufa okulwala
ateekawo obukuumi bwe n'ateekawo emikisa gye eri abamwesiga otudde eri yesu yanatuwanguza entalo zino ze tulimu kuba buli mbeera yasuubiza nti alituwa obuyambi
awali okufa okulwala
ateekawo obukuumi bwe n'ateekawo emikisa gye eri abamwesiga
ani yasiikuula embeera awatali na buntu bulamu amazima n'obwenkanya
biweddewo otulabye
tulinga abali mu
ddungu
awatali na mazzi ga kunywa embeera yesi watuse
abagirimu tuddewa otudde eri yesu yanatuwanguza entalo zino ze tulimu kuba buli mbeera yasuubiza nti alituwa obuyambi
awali okufa okulwala
ateekawo obukuumi bwe n'ateekawo emikisa gye eri abamwesiga otudde eri yesu yanatuwanguza entalo zino ze tulimu kuba buli mbeera yasuubiza nti alituwa obuyambi
awali okufa okulwala
ateekawo obukuumi bwe n'ateekawo emikisa gye eri abamwesiga
koleki okuduke mera esu senyo tekyasoboka
koleki
tulina kudda
wakatonda
yalina obuyinza obusingako azimba era ajjulula
awangula n'entalo eziganyi otudde eri yesu yanatuwanguza entalo zino ze tulimu kuba buli mbeera yasuubiza nti alituwa obuyambi
awali okufa okulwala
ateekawo obukuumi bwe n'ateekawo emikisa gye eri abamwesiga otu deli Yesu yanatu wangu zeta nozi noze tulimu kubabu limbera Yesu biza chalitu obu yambi
awali okufa okulwala
ateka wo obu kubibwe
irana
ateka wemikisa je eri ava mwesiga
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 buruna
ateka wemikisa je eri ava mwesiga.